charbon sato yo hunde jogude nafa sanne e ley katine ɗiɗo wattuji ɗi coggu muɗum ngabbi ɗum metti sanne rewɓe defoɓe ɓe rewɓeɓe fof mati coggu tiɗɗo charbon o nden sakki goto charbon wonno 4 sappo madum 6 ka joni ɗum ngabbi fa 7 fa ugnere madum ugnere e 2 so wattu lewru juillet yettima ɗum ngabban fa ugnere e 5 nden ɗum ne defiran noon no buddeɓe charbon ka wakkati joni o so wona mal hemmere ɗum dun sato heƴata ni ya fof coggu charbon o natiɗa yaade ñande fof mi codowo nden mi sooda noon charbon faddaya ko heddi ka joni fay ko buuɗi 3 heƴata rewɓe hewɓe kulitiwide jewɓe muroto so ɓeyda coggu charbon o ɓeɗo ne kulitiwide wona fe gonga keɗɗana dawda kulibali jeeyowo charbon batte transport o e kañe usuruji joɓanteɗi zofouré tono amen no famɗi sanne sakki goto wonno 4 sappo madum 5 ka joni fo 6 saabi ɓe kultiwide leɗɗe ɗe famɗi sanne li ladde tun horeɓe zofouré kultiwide oɗo alhaali o yo batte jeeyoɓe charbon ɓe tabata ko fi sériyaji kumaniɗi naturgol charbon o keɗɗana Modibo Konaté commandant zofouré sa ayi charbon o tiiɗi coggu joni yo batte kamɓe jeeyoɓeɓe sona ɗum banggal sériyaji usuruji ɗi kay fay hunde waltaki ndenna ɗum yata fi caggal taɓagol sériyaji ɗi nder leydi Mali immadaraji fewde e waltere wakkati famingol dow taccugol ƴaɓitingol leɗɗe e tawede fof charbon o heddi fa hande latade ɓurde fof nawtorede.